chimana gedenga vekalisize wa ferugendo naluli we nalimvayo na jana jiteno luke nyanja nze jitai kanga jenina yena ndijire sentanga simbola kolo mlimi okwere vire kumbye yevera na mome kare sana ntendeleze katonda wisiyo na kwesi wangu zinga ya kumbye ndi mlamu etendo lieni nukumu wanukumu iba za ruachi simukulu miza wembanga ndi msomindala nebye sinafuna dunda sabo msasire mfune mkuyimba kwange wembanga nsome sabadu fukamide kumavivi gange ngasi mmememeje wampenu njokuone mpera yechivi yenga nandira vyo kufuno mutima kwepko msimba labanga mwone wazi funa tunula vya mbulu zevisa ndi saga wandi mupatiri ya malala gane mabobo sanzo jangane tunyumia jagala nyimbo lwale roga mejo wange twafuna siga watu amala mumpane mbisoko aba fumbo bevulunga mulugudo nange nensiba mone nyumirwa nyo firimu njesa sunde na basanga kukuberinde chali wajala botu kechire kango chami oyambu giriza umami ya kuwa mchale vita gambi kera no mchala na lumo umami nasu ya kono ngendaba kwevu umami ayomba antichumu kaza zungira nyumba za desondi jiafa wataba waku umami no mchala lwala gamba za demba eno kubaya mbanga kumirimu chafuka chalubere rambu bakuba na simu musajane wabanga waliona agenda ndirwacho wakanyanga agenda kumwa somo chala nataka na kubanga yagala wanyina yu mwami agambali nukumanya koba yepa gabamu yiseba malefu saba musave ate si chalubere ranta na kologo kukana bazade bamu omu kechiti wachoko amefuga samu gatule nyere mbufumbo wafe bazade wafe mbure kengako kulafuna munejo java muda kwe kubambu fube mwene mwefuga umu wala wafubirwa ulira pejo java muda anga besa lila mungu fumbu kwa we abazaru umu wala kuga ya mbawe chive na nyo na abazaru umu lezi mwefuge
Mwe speakers
Linga kagumba kamari paolo wa mkwe pia mara nazi mudiza neiwaka yo musajja nata mudiza ya mudizo mukazona majite na itiriza mbwe mampite wakoya galankole ntese mungu venga lale kubango mwami usaba ngende bazade bange veneno kugondera chokano necha vampise ntitude yo kukumbulo mulo ya musimbulolu yo mchala nadukanga jangwa na muwabira chokevi muno na muwaira ngaropera bazade ngapawe bwabalengeza kopoto sala kumbu fumono dayo yichichu chatu wenyu wanu kwa tujogera gwene wabakuwa wana wakaya sasura meka karogeza nganu deo tumulindi dewa nova ye itampungu ye wanikalinda lwakulya mana ewe bomanye wamu wanyumanga na kunyare batake yangaje wafawe vyayo nonese abantu kizibu kumanya nto mutufu ye kwenge bintu byale mochuso zijuzaliwa mukazi watu naswale miezi kumbi mwendanga alikukaruka we bage yengulu kufa ne bamutuma nerinya bufumbo bwale mana ulire kitibwa chonanga chimuwende mu akusigula malinyo rumalo kunebuka yo muti kaduwa ne mabogo bimenyekede mu kubane bazadde bomuwalono beba mukyamya obufumbo bwafaato lone bagumusingisa emyezi engeri gyamala mwendanga vudde mudya ku boys kota wakawe yali n'omwana we agalinzi gene gajjanga okanago ku kyalo abakadde kyabanyiza nti aweemulapo kitawe namufuula nti amuviire ku nju agende janakolera obwamalaya bwe ndole tutya abalenzi awaka wano n'otatamu obufumbo bwakufeera obwamalaya bwo olwo lwalabukanga jjukiddemu gye byava byonna nga baali bazadde abatta obufumbo obubwe nanyigira abazadde n'abajerizi b'oku kyalo ng'ew'omusajja bwakira basaanira ddeyo yasimbula kawungezi tebamusibule wakate bamanyako bwe yali ng'asimbula ddeyo bakanya kabulungi wamu n'omulenzi we ne teso mukwano bombi kati kubasaza mukabu gwe wayite kisero mukazi n'agamba kupa ebigambo ebingi ebivamba kadde gyeyava n'amusaba olunaku tinsaba nzireyo neetonde baŋŋaana okuddamu amene mbatenguwa ekyo kyabanyiza nannyo nti ndikyewaggula era ne taata wange yandibanga yanzaaluse k'omwami ogeza n'olisala boddayeeno todda layira jjajjange yakuba empowoma ekigwo maama nga wumba wumba mwami walemu omunyiza ng'ennyombo z'ebyobwazizaabeera musobya bamulinze na busungu kubatabagamba lwadda yateera ddeera omwana ayonsa wabuna awo woolabira amanyi g'obufumbo maawufu nnyo oleka gye baakuzaala ng'ogenze n'obugo wamma woolabira amanyi g'obufumbo maawufu nnyo oleka gye baakuzaala ng'ogenze n'owuwo
amefuga nsamu gatulegere mu bufumbo bwaffe bazadde baffe mutulekengako omuntu bwakulafuna munnekyo kyava mudda kwe kuba mu bufuge mwene mwefuga omuwala bwafumbirwa olira bekyo kyava mudda nga besalirawo obufumbo bwabwe abazaala omuwala okugaya bbaawe kive nannyo n'abazaala omulenzi mwefuge
abafumbo tetebenkedde gwe buuza wonna ye gwe bw'oba olabeera dde ensi y'abafumbo tetebenkedde gwe buuza wonna mbuuza bw'oba olaba ndaala ekyewuunyisa abazadde abatuzaala beerabidde nti obufumbo buno kyabbeyaawo byantabuddemu nazaala yandibaddewo nga mukamwana bw'ajjayo amunywerezaawo muddya nga amugumyagumya mukamwana kibi okwekokkola nga nazaala kikwasa n'ensonyi abazadde mwekeberemu omwana wammwe gw'aba yasiima mu bangi y'oyo omuleka omutabani awasegwe yeesaliddewo nazaala nga yeesimbye mukamwana yenna nga tannamujja muddya noonyumya kirala afumbubira n'amuyisanga nti yatta muntu aweweera nnyabagenze mukamwana agamba nti okusanga nazaala asanga amalaalo bwendaba yafuuka mpalana nasooka ne nnenya abaana obukyayo obwo bonna so bannazaala bennyini be bakitondawo naye nga naffe abalenzi tulina ennaku nga maama woteyamusiimira babwamukugobya eri kintu kiruma nga kintu kyakubaawula oli n'abatenganya nti mwekyawe yaddeye maama okaluba n'omujemera ng'owuwo gwe wasiima gwagamba okugobaddeyo akambuwala n'akola obuyekere eno mu njuuyo n'alayira awo abaafa n'amufulumya bannangerengera ng'omwagalwawo bwato bwagenze maama wonya bamugobya mu bunji obufu butufulengera ng'omwagalwawo bwato bwagenze nnyoka mujje mu njuyi ndowooza kankomera kwe kikwata kayize frendi zigurupu ye yaffe ntuula kampala yenze masita vicenti segawo mawufu era n'obugambo bwange obwo nsiguliddewo
amefuga nsamu gatulegere mu bufumbo bwaffe bazadde baffe mulekengako omuntu bwaffe